Oh my God, those moments najitonesha nikikumbuka kovu ugeuka kidonda hata mizuka inakata najikuta kama vile nimekata motoma dead and buried hakuna kunisave muda na kumiswe toka January to December ma muda na kumiswe vile kichome kichanganya na yale mabusu tele samini na yako samane inauma moyo nipondoka tu kunyuma nikashuka chati nishakaza moyo mwisho nimeshindwa kumilia mpenzi uko wapi
inauma 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 baby inauma 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 baby inauma 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 moyo baby inauma 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 baby inauma 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 baby inauma 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 moyo
acha nikimbize naone si azani test kati usingizi siko patikani day kila nikikaa chini kufikiria wewe naona oh my god tokomenda temane nawe sonani nawe squeeze na kesha tokomenda temane nawe sonani nawe squeeze na besha muda na kumisi wewe vile kichome kichanganya na yale mabusu tele samini na yako samane inauma moyo nipondoka tu kunyuma nikashuka chati nishakaza moyo mwisho nimeshindwa kumilia mpenzi uko wapi
inauma 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 baby inauma 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 baby inauma 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 moyo baby inauma 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 baby inauma 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 baby inauma inauma.